waaxda caafimaadka ee feydhowrka dowladda hoose ee magaalada Baydhabo oo kaashanaysa bulshada magaalada ayaa la nadaafadeed iyo rinjiyeyn ah ka sameeyay wadooyinka waaweyn ee magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Walaa nadaafadeed ayaa loogu talagalay in lagu soo celiyo nadaafadda iyo quruxda wadooyinka magaalada Baydhabo. Mudane Abshir Xuseen Muumin, agaasimaha waaxda caafimaadka iyo feydhowrka dowladda hoose ee magaalada Baydhabo, ayaa ka warramaya ujeedka walaha nadaafadeed ee ay sameeyeen.
Geekna meelbaa ka guda jirnay mid ka mid ah shaqo howleedkeena oo markasta kawaahaanu ka shaqeeyaan oo yahaytay nadaafadda iyo bilicda magaalada Baydhabo. Maalmoon siisin ogtiin baa maxaanay fool leeha munaasabadii madaxweynaha oo un markasta diyaar ahayna ka xafiis ahaan, ka degma ahaan, oo maaragtay mas-uun ka horeeya guddoomiyaha degmada Baydhabo Cabdillaahi Cali Watiin, si kasto magaaladan lagu qurxin lahaa, haddii hadalaad dhismaheeda, haddii hadalaad nadaafadii, haddii hadalaad amnigeed, una diyaar ahayna.
Qaar ka mid ah bulshada magaalada Baydhabo ayaa bogaadiya walaa nadaafadeed ee ay sameysay.
Nadaafad ololaashay ka jaran, hortaba waa nadaafad ka jara jarne, haddana ka jarna sanad guuladii koonfur galbeed madaxweyne Cabdiasiis lafta gareenaha dhow marna xaafado hol wadaag tuman ka xaafado ka heeg nadaafada dareerta, hortaba nadaafad dareerta bulshada koonfur galbeed Baydhabo gaar ahaan maanka baagane biyo iyo wasaq ah ka shibaayaan jidka qashinka ibiyo iyo meesha mirkor qashinkaas iyo biyo hatana ka dhex daraan jidka taara isku dhaafaan qashinka lambu weeshay ka shibaay
waliba inaa xaafada tumanka xaafadood dadkii oo nadaafad weydiina waliba ka dhaboonay laakiin biyoogi i wasaq iyo xaafado laha ku biyaay ana lishal ree waana lishal mire lambu wasaq yeyna xaafado ku adkaad
nadaafada magaalada haduu neena maamulka degmada aan ku horeen guddoomiyaha haweenka degmada agaasimaha faydhoorka caafimaadka degmada Abshir ayaa maamulka isku hool yaan isku magaalada ku nadiifii fadni u rinjiyay
dowladda hoose ee magaalada Baydhabo ayaa muddooyinka dambe waday dadaalo lagu qurxinayo bilicda wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi.